wajira communication Ethiopia getacho radda labsinero hatatama bua barbaachisu argamsiisuudan biyettina katas gabboftu godde jira jedan motumman Ethiopia ministrin imala United States imala biyetti ilalchise akekachisan nikennetti mufate jira ministrin imala United States jimata darbe akekachisa imala kannen sababa jequmsa keesuma oromiaf naanno amara keesatti kae lubbuna ma heddu galafate kuman kannella kawaman hidatti naqamani qabeenya heddun barbadaayif jejja lammiwon sa imala barbaach sa hintane gara Ethiopia atti godanirra akkof qusatan gafate jira ministeri wajjira imoti communication Ethiopia geetacho radda akajadanitti ministry imala United States keesa kannen jiran hangito Ethiopian tasgabbi argachuushe kanin simanne jiru jedan.
It's quite unfortunate that people in the State Department had to make
Arragari tun tayna feena monni ministry imala ke sajran hangi tok sababa dugumat nama dibud e sudan akekachisa imala akkakam godan namni ministry imala sana ke sajru Ethiopia naga argachu she kan isayaddes wanjru fakkata sababinsas akekachisa sana ke yetajal qabayo lalt biyetti ke jeqamni akkajru akka amantu sigoda biyekana ke sagaru jeqamni demajru injru jadan biyi Kenya naga guutu qabdi jedho bogeetacho radda.
The country is back to normalcy. And of course, people who've been terrorized into
dugumatti biyettin tasgabboofte jirti. Eeyye namoonni kashlabboota hidhataniin gowwoomfamani gara shororkeessutti seenan amma inna kashlabboonni kun gandeen saaniif magaalaalee saanii shororkeessan callisaniin ilaalan ofii isaaniiyyuu dhugaa jiru hubatanii harka kennataa jiru jedhan. Durotaan Kongresa Federaalawaa Oromo Dr. Mararaa Guddina obbogeetaachoon biyyattiin nagaadhaa kajedhaniif deebi'ennaa kennan akkas jedhan.
Mootummaan biyyi nagaa argate waan jechaa jiruuf naan galu malee biyyi Oromiyaan hunda caalaa jeeqamaa jira. Miseensi keenyas haa ta'u sabni Oromoo kumaatama hidhamaa jira. Hojii maakalaayi komitee keenyayyuu komitee giddugaleessaa hojjetanii shoshamanne arsiiritaa. Bakka bu'aan kan jedhameera miseensa maakalaayi komiteetti Hamida Waaqoo jedhu sagureedha Ahmad Mahammad innis miseensa koree giddugaleessa keenyaa dheengadda moo hidhame Doktor Baraasaa kan jedhan Ciroo Gubbaatti torban darbe hidhame Mahammad Aliyyii kan jedhan Baare innis koree giddugaleessaa keessa nama jirudha Adaamaatti dheengadda hidhame. Egaa kanaa qabee kumaatama namni ta'u namni baay'een akka haraatti hidhamaa jira baqachaa jira qabeenyas wari samamuun baay'eedha amma mobaalii harkaa saamu qabeenya qarshiis harkaa saamu dubartiinis iddootti gudeedamtu jirti waan baay'eedha kan ukkaamsanii bira darbuudha isa yaalaa jiranii sabni nagaa argate nagaan biyyatti dhufe jedhanii odeessu malee karaa keenyaa nagaan argameera nagaan jira gara. Wanti akkasii mul'achaa jiru jechuu kooti. Sabaasinis iddoo baay'eetti gaafachuu hin dandeessu. Iddoo tokko tokkotti karaa cufamuu dhaabbate isa jala yoo ta'e malee xinnaatee Oromiyaan nagaarra hin jiru jechuu kooti. Biyyi nagaa argachaa jiru nagaan arganne nagaadha jedhee nagaan galee nagaan bulaan jira jedhee dubbachaa hin jiru laalaa hin jiru ammas yoo ta'ee rakkoo bal'aatu Oromiyaa keessa jiraa jechuu kooti.
Obbo Geetaachoo Raddaa jalqaba baatii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin hiriira farra mootummaa sana keessa harki humnoota alaa jiraachuu mootummaan ragaa qaba jedhanii turan garuu ragaan sun maal akka ta'e dubbachuuf toleen jedhin hafan.